ngebule na kukuminatano kutuka kumisinde mubu na vyale jukulembira mokujaguza mazari waga sabasaja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri jigendo kuduki wange na kuzomwezi kuminabiri omwezi oguja minister mbezo wa ICT owekitiibwa Joyce Juliet na bosa Ssebuggwawo asabye abavubuka okusitukiramu balwanyise obulwadde obwa mukenenya. Emisinde gino jijja kuddukibwa ku mulamwa ogugamba nti abasajja mubeere basaale mu kutaasa omwana w'obuwala n'awookera wa mukenenya. Oweekitiibwa Ssebuggwawo ategeezezza nti gavumenti nti singa abavubuka basitukiramu mu lutalo luno olw'okulwanyisa mukenenya wegunaatuukira omwaka 2023 mukenenya ajja kuba atuuliddwa ku nfeete.
Ssaabasajja akoze ekinene nnyo era ne gavumenti yennyini ekola kinene nnyo kubanga ekirungi nti eddagala lya AIDS weeriri lya bwereere si lya ssente. Omuntu alina obulwadde bwa AIDS tusobola okugenda ne bakebera bakeberera bwereere n'eddagala balikuwa nga lya bwereere. N'olwekyo mufube nnyo 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 omulanga guno gukubibwa buli lunaku mukutwalenga mukulu nnyo.
Which